ChunkySupplier.com.
The best quality.
Ula kezi owai kabase ona baresa yauya una steady condom kwa alama za miku na hizo machizi na chizi
awai kabaselo Mr. Designer
maizetu zi uuni zi wada tuafia uuni ukiwana lose ise zi tunawataga uuni maizetu zi uuni zi wada tuafia uuni ukiwana mamba ise zi tunawataga uuni atuna ajira kita nikafia kubija paga na kubuwane kaza tu ajira padisha asila ukuta jazira ukuleta na kuleta tuta kufira. We get back at the mice. We buy back in the whole world. When I left in the vision is there to give away on the back of the museum. Jacob, the letter of Filauni. China, the letter of Filauni. Gomsi, the letter of Filauni. Musa, the letter of Filauni.
A chanti baba nasa.
Ndona za ufilauni, 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 za ufilauni. Eta ufila 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 ufila. Bado ufila 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 ufila. Bilifaona ni juo na biga mgume. Na biga mgume. Na biga mgume. Bilifaona ni wata na biga mgume. 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 Saa saba ya saa kumi imepozwa mbala langu. Siku nzima nimenuna. Sijaona tambo langu. Eti niende niloge. Mnareta masiala, mmeleta ugwege, mmetona sima fala. Yewezi, nasema yewezi. Na leo na wasomea, nasema yewezi. Na mbala la kutanipa, nasema yewezi. Anyewezi, nasema ni aisela. Never doubt it, who's in the money? Never doubt well, who owe the money? Never doubt Dika, who's in the money? Never doubt it, who's in the money? Who's in the money? Who's in the money? Who owe the money? The money, the money, who's in the money? Who's in the money? The money. Hey, I so much is in the cheese. What's the production? Hello, hello. Nimeshindikana mkuu, nakutana mkuu, hauna chama na leo kunitukana mkuu. Napima maji kwa macho, utazama mkuu, wanaengeneka, mwisho utaponza mkuu. Unawachwa, kwanza kukuna upele, watu waone navyokufunga mpaka kengele. Navyokubalika na wivu na nagele, mimi ndo mbosso, tena pia ni Selemani sele. Temtemu inawaza ni wakate, ama ni wapige ni wabake. Wanaleta mambo yao ya kiwake, sio ni mambo ya kichoko kwa babake. Surevu yako, society yako, surevu yako, kwa babako. Mtoto na mama Amina, marizia mama mako. Wanawani kanipota, dako, nimengatwa, dako. Kanileta, dako, nimepota, dako. Kanipota, dako, kanileta, dako, nimengata, dako. Mwenyeza mwenye kubadili lugha, raisi wa machizi, nae chizi. Wasafuatu chizi ujinga na bumbaku. Emedi msabi, hido patch. Lama wa itia, support ipa kampeti palisi, mwanakunu mageti. Support ipa kama mwanaku mwenye wa play, wakona mpaya kijoteli. Support ipa kama pagela, mwanaku mbuti skombiso. Wewe yapu mwanaku wa mtuwala, mwola dikilini. Baba ipani supplier, miso zami supplier. Chunky supplier, chunky fit. Bless the big neighbors. Watoto wa Kamongo, manangu mwenyewe na gabla, ndi mazikret. Ulemo, supporti paka tegeta, meneza tikeli. Nakuja paka ngufu ya mia, dosi dadi. Peniga, kasta migo, ameli utumbo.
Kaba on the mix.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.